Na nilipokuja kwako, sijaambia watu wangu hapa Isiolo, nikafurushwa kama minority whip. Mimi nikasema, pahali iko intimidation, pahali iko harassment, mimi siwezi kaa. Hiyo kiti ichukuliwe, niweze kusavu wananchi wa Isiolo kama backbencher. And I'm happy to do that. Your Excellency, mimi na kushukuru kwa sababu ulitushikia mkono wana Jubilee. Umenishikia mimi mwenyewe mkono, tumekaa chini na wewe. Ninakushukuru sana, hata kama tulikuasi, utusamehe. Mimi nimekaa na wewe, nikaomba msamaha kibinafsi. Kwa hivyo, leo, mimi nimevaa viatu ya kujenga wewe.